lidido hejoji faabade bingule diyan kaku lobbo lamu lobbo humanade hakkeji bibbe adama en sakkade yimbe fati ngada sattere dina fu huncanama hore kalmu saddaji di an bama milyoji 14 fa yotto milyoji 10 jeddi sefa non kanko Frédéric Kabouré lami dido gollejo holitiri wide
donc c'est dans cette thématique
dan odo sujet otan woni ko kambe huncanoba hore odo guichet o collectif projet ji chubade ko buri hewde sukabe be min kinnoto sabi hakkilo men be do mbawi hindade kala ko woni huncangol hore dejere bibbe leedi malindi
plus paisible
fedde association humnini yirwere le nokkumo noddirta tangasan idon li lamu direyi ebe hebube odo balligu be kolliti dum faabi kibe sanne no paminirta jallini gondi ton di ko nayiri bangal denagu ko yat sukabe jokolbe chapande jeno yom paminama yalla hono kan sekirade basiji li leedi kedemo kanko noddirta Abdrahman Touré kumini do kabar yirwere le fedde noddirta tangasan de ko mo holliti do hen
caɗele ne wodi hakkunde kamɓe ndemoɓeɓe e kanƴi gotanaɓeɓe ɓe jinno yeewde guese e nawtorade ɗe banggal mahogol cuuɗi min jangini hakke caɓanɗe jeenayo sukaɓe conseil communal diri yalla kamɓe koye mabɓe no humcana hoore hewtagol dabare oɗo kabar o ndenno nokku o tottama kamɓe ndemoɓeɓe
oɗo balligu faabi kimin min pammini jamare nde hono kaldal e kawral tongal ngal leleydi meɗen ndi wordi non goote rewɓele humniɓe yettinoɓe kabaruji iwruɗo le saha leydi ndi gaw hollitiri wiide keɗemo kanko Aminata Idrissa Mayi gaw komo sifi dow hen
min jiltike le hakke guure sappo min taki wiide ɓeɗo ka fof meeɗa jaati nande haala talkur kawral ngal ndenno ɓe beltiki sanne andude wiide yo batte fedde rewɓeɓe ɓe mbawi hinnade ɗum ɗo tawanne laamu ona woodi guuɓe ciinuɓe talkur ndu nangodi ha yo rewɓe jeeɗoɓe kabaruji ɓe kuncani ɗum hoore
le majjundi yimɓele ɓe gikkanaka keɓa oɗo balligu fe keeɓi ɗum famminede ko nayiri bangal ɓingu leydi yan kaku lobbo fedde yimɓele mbaylitoɓe ɗelɗe le leydi meɗen ndi kollitiɗi beltikile oɗo golle sanne keɗemo kanko noddirteɗo famori kona tewle ndeɗo fedde woni komo sifi dow hen
aujourd'hui le probléme
wakkat joni o teɗallah mawɗo o woni heɓgol gollirɗe ɓuurɗe foof hasindinede bangal hôpitau ji police aɓe e kañe mairie en kala wattu so neɗɗo no hasindide heɓde karrante so jomum yeeyi to nokku police aɓe tun ko ɓuuri hewde jomum e kañe muyinoɓe karrante ɓe pamodirta ndenno oɗo projet o laatiki sababu waltinde ɗum foof
min jokkitito ɗiɗo golleji yalla miɗen mbaylita attabiyaji sukaɓe jokolɓe noon kanko laamiɗo fedde fomok nde o hollitiri wiide